Izenzo 15 wehla abathile eJudiya bafundisa abazwana ukuthi uma singasoka ngomthetho kaMose singesindiswe. Kuthe ukuba kuvele ukuphambana nokuphikisana okukhulu phakathi kwabo, noPaul noBarnaba banquma ukuba oPaul noBarnaba nabathile kuwo bakhuphukele eJerusalema kubapostoli namalunga ngaleyo ndaba. Ngalokho bephelekezelwa yibandla badabula iFenike neSamariya. Balandisa ukuphendwa kwabezizwe benzela bonke abazalwane intokozo enkulu. Sebefikile eJerusalema bamukela yibandla nabapostoli namalunga bakubika konke uNkulunkulu abekwenzile ngabo. Kepha kwasuma bathile behlela abaFarisi abakholwayo. Bathi kumele ukuba basokwe, bayale ukugcina umthetho kaMose. Base bebuthana abapostoli namalunga ukuze bayihlole leyo ndaba. Sebephikisene kakhulu, wasukuma uPetro wathi kubo, "Madoda, bazalwane, niyazi ukuthi sekukade uNkulunkulu wakhetha phakathi kwenu ukuba abezizwe bezwe izwi levangeli ngomlomo wami bakholwe. UNkulunkulu owazi inhliziyo wabafakazela ebapha umoya ongcwele njengathi, futhi akahlukanisanga ngalutho phakathi kwethu nabo, ehlambulula izinhliziyo zabo ngokukholwa. Manje-ke, nimlingelani uNkulunkulu ngokubeka ijoka entanyeni yabafundi, obaba nathi esasingenamandla okulithwala na? Kepha siyakholwa ukuthi sisindiswa ngomusa weNkosi uJesu ngendlelanye nabo." Isicuku sonke sathula. Babelalela oBarnaba noPawuli, belanda ngezibonakaliso nangezimangaliso zonke uNkulunkulu abezenzile ngabo phakathi kwabezizwe. Kepha sebethulile uJakobe wathatha wathi, "Madoda, bazalwane, mlaleleni. USimeyoni uselandile ngokuhlela kukaNkulunkulu ekuqaleni ukuba athathele igama lakhe isizwe kuba bezizwe. Namazwi abaprofetha avumelana nalokho, njengalokho kulotshiwe ukuthi, emva kwalokho ngiyakubuya, ngiyakhe futhi indlu kaDavide ewileyo, yebo ngibuye ngakhe okudilikileyo kwayo ngimise, ukuze abaseyo babantu kanye nabezizwe bonke bayifune inkosi elibizwe phezu kwabo igama lami, isho inkosi ekwenza lokhu okwaziwa kwaphakade. Ngakho mina ngithi masingabakhathazi labo kwabezizwe abaphendukela kuNkulunkulu, kodwa masibalobele ukuba bayeke amanyala ezithombe nawubufebe nawuqumbeleneyo nawegazi. Ngokuba uMose unabo abashumayela emizini yonke kwasezizukulwaneni zasendulo efundwa emasinagogweni amasabatha ngamasabatha. Khona kwaba kuhle kubapostoli namalunga nakulo ibandla lonke ukuthumela e-Antiokhiya noPawulu noBarnaba amadoda akhethiweyo phakathi kwabo uJuda othiwa uBasaba noSila, amadoda angabaholi phakathi kwabazalwane. Baloba ngesandla sabo ngokuthi abapostoli namalunga abazalwane bayabingelela abazalwane abavela kwabezizwe abase-Antiokhiya nabase-Siriya nabase-Kilikhiya. Njengalokho zwile ukuthi abanye abavela kithi banikhathazile ngamazwi benyakazisa imphefumulo esingabayalelanga khona. Kwaba kuhle kithi sesisenhliziyonye ukuthuma kini amadoda akhethiweyo kanye nabathandiweyo bethu oBarnaba noPawuli, abantu abadele ukuphila kwabo ngenxa yegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Ngalokho sithumile oJuda noSila abaza kunitshela lezo zinto ngomlomo. Ngoba kwaba kuhle kumoya engcwele nakithi ukuba singanithwesi umthwalo omkhulu ngaphandle kwalezi zinto ezifunekayo zokuthi niyeke ukuhlatshelwa izithombe negazi nokuqumbeleneyo nobufebe uma nizilinda kulezo zinto noba nenza kahle salani kahle. Ngakho sebemukisiwe behlela eAntiochia balibutha ibandla balinika incwadi. Sebeyifundile bathokoza ngenduduzo yayo. OJuda noSila njengokuba nabo bengabaprofeti babaduduza abazalwane ngamazi amaningi babaqinisa. Sebehlale khona isikhathi bamukisa ngabazalwane ngokuthula babuyela kubo babathumileyo. Kepha kwaba kuhle kuSila ukuba asale khona. Kodwa oPaul noBarnaba bahlale eAntiochia befundisa beshumayela izwi leNkosi kanye nabanye abaningi. Emva kwezinsuku ezithile uPaul wayesethi kuBarnaba, ake sibuye sihambele abazane emizini yonke ngaminye esashumayela kuyo izwi leNkosi sibone ukuthi bahlezi kanjani. UBarnaba wahlosa ukuhamba noJohane othiwa uMaku. Kepha uPaul wathi akufanele ukuba bahambe naye owabashiye ePamfiliya kaze aya nabo emsebenzini. Kwase kuvela ukuphikisana okukhulu baze bahlukana, uBarnaba wathatha uMaku wawelela eKupro ngomkhumbi. Kepha uPaul wazikhethela uSila wahamba enikele ngabazalwane emseni weNkosi. Wadabula iSiriya neKilikiya eqinisa amabandla.